best city, y'all already know what time it is.
Yeah, yeah.
For business, business,
business.
Let me kill
yo. He beat kwa limsiba ziswaga lezitalia shawalisha wameshiba wanashindwa kujizuia maneki nipe topic mini zidi kurailika kina yuda wapo wengi wa shasaliti mpako wazazi promo fake ya jengi ya msingi kuchapa kazi mwanaume kazaliwa yes designer sale saki vipu unapagawa mini kupowa sense yeni straight to the bank daily naendo kwa mungu zipanchu full tank kama ras na wazungu kapuku wezi nisoma na sijuti kuwa deep ninapotima wote kimia midomo naifunga zimu I got nothing but confidence kama suri kipanya cheki wana wasi wasi hawaishi kuhanyahanya badilisha hizi fikra mpaka ujinga unachukia na watawala business, kama Hitler baby. Wabishi watu wanajua
one oh no yeah Vesi ya moko juu ya mdundo wa maneke ni nyundo na paso soko kama rungu la kipepe mistari michafu kama uvungu wa kicheche sio kiladha kwenye utundu weka mpunga tuchekeche I put on, put it in, go hard I lock em with the flow, all they feeling are the bars I'm not really ill, I be ill about them all so if you are down with this, then you haven't seen it all niko ill, magic, still kwenye habit na deal na skill tactics pure mathematics, M-Lab representative ladies and gentlemen
oh no.
It's my time to put it in.
Tuko fresh Kama ni game sogea tucheze chen who the best We are the best when you game see we run it yo tuko fresh Kama ni game sogea tucheze chen who the best We are the best when you game see we run it yo We the best
We
the best
We
the best
Niko ill, flow wiko I see you I'll hit you with a full clip whenever I see you Nikavu, I don't go slow ni kasi tu Ndada za wandapu come through ni kasi tu Hini zaidi ya utalam niki hum na kata hum Kwenye glass weka barak na kama shots billi saram They wanna see me down and out but they don't know what I'm about Tamba sam niki warami kiji chengo na the round Wait till let another round Laying breakfast in the house Gang break, kada pigia sima kisema chiji your verse Niki wanna crack, kuki glum clack, you know the business You alongside neck and shots, you know the business
We the best, we the best, we the best, we the best
You're the beat kama tie, izo kick na zidai Wanja wangu pana na wezo so na jidai Na poka we haukai, na ponga we haungai Wezo wako mashuka kama skiola masai Hi, fans na wasabai Jana njima heda baba chani bye bye Napo yona mic, yona lost my mind Neighbors wata pinga bako sipole wata rewind Murithi wangu kwa mitane, kifani hizi line Hizi design, sozo toto noko sign Mdogo mdogo toka sili juwe soko Napata rhyme na feature na niko chumba cha moko Soko, loko na tuna haso Nasema wako yona telelika kama jasho Mepotea, umepotea Kwa hili huna jihado Slipe kolabo na nikta wish ni mitnaji Kula zangu dina pamoja na check news Mabari yonye majina umekufa kwenye jacuzzi Nasa kawa bobu siwe male kwa ludala Wamechokoza wenyewe komando likuwa kalala the class class so magic Neke kwenye B-Street majip ni class
You got that
The yellow ends Kibabe The rust
Tuko fresh Kama ni game sogea tucheze chen Who the best, who the best We are the best when you game see we run it yo tuko fresh Kama ni game sogea tucheze chen who the best We are the best when you game see we run it yo We the best
We
the best